starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Muftiga guud ee Muslimiinta Australia ayaa ku baaqay baaritaan hufan oo madax banaan oo lagu sameeyo habdhaqankii booliska New South Wales kadib mudaharaadkii ka dhacay Sydney looga soo horjeeday booqashada madaxweynaha Israel Isaac Herzog. Muqaalo la faafiyay ayaa muujiyay askar booliis ah oo si xoog ah u kaxaynaysa laba nin oo Muslimiin oo tukanayay ama ku tukanayay banaanka Town Hall xilligii mucaaradka. Xilligii mudaharaadkan raahday ee habeenkii Isniinta wararka ayaa sheegaya in labada nin ay tukanayeen taas oo sida diinta Islaamku sheegayso aan dib loo dhigi karin ama la carqaladeyn karin. Kumanaan qof ayaa ka qayb galay mudaharaadka iyadoo oo 72 qof la xiray isla markaana 9 ka mid ah dacwad lagu soo oogay. Waxaa si ballaaran loo soo wariyay in booliisku ay adeegsadeen xoog xadaaf ah. Muftiga guud ee Australia Dr. Ibrahim Abu Mohamed oo la hadlay SBS qaybteeda af Carabiga ayaa dhacdadan ku tilmaamay fadeexad anshaxeed.
We are calling for a transparent investigation to prevent any violations. No one is above the law and everyone is equal before it. The police are our police.
Waxaan dalbanaynaa baaritaan daahfuran furana si loo hubiyo inaanu xad gudub dhicin. Qofna kama sarreeya sharciga. Qof walbana waa u siman yahay sharciga. Booliisku waa booliiskeenni, dhalinyaraduna waa dhalinteenni. Ma rabno isku dhac dhexdooda ah. Taasna waxaa lagu gaari karaa oo keliya in si cad loo ogaado xadka sharciga, ayuu yiri. Xildhibaan sare oo ka tirsan mucaaradka federaalka Andrew Bragg ayaa xildhibaan Angus Taylor u sheegay inuu iska casilo hoggaanka sare ee xisbiga haddii uu doonayo inuu la tartamo hoggaamiyaha xisbiga Liberaalka Susan Lee. Kulankoodii joogtada ahaa ee xisbiga oo shalay ka dhacay magaalada Canberra ayaan lagu soo qaadin tartan hoggaamineed, balse ay weli taagan tahay hadalhaynta inuu Angus Taylor oo ah wasiir sugaha maaliyadda ee mucaaradku uu hoggaaminta ku haysto Susan Lee. Taageerada inta badan xubnaha ayuu u baahan yahay Mr. Taylor si uu kursiga uga qaado Susan Lee. Andrew Bragg oo taageersan Susan Lee ayaa soo jeediyay in si cad loo go'aamiyo arrintan si xisbigu diiradda u saaro shaqadiisa rasmiga ah ee ah la xisaabtanka dowladda.
Well, I mean, I think if people want to achieve a particular outcome on leadership, I think they should be upfront about it. I mean, I think otherwise...
Haddii ay jiraan dad doonaya inay hoggaanka bedelaan, waa inay si cad u sheegaan. Haddii kale arrintani way sii jiitamaysaa. Annaga shaqadeennu waa la xisaabtanka dowladda iyo soo bandhigidda siyaasada kale ee ma aha kulamo qarsoodi ah, ayuu yiri. Kharashka kirada guryaha ee Australia ayaa si degdeg ah uga sii daraya iyadoo ay xog cusub muujinayso in kiradu ay aad uga dheereysay kororka mushaharka 5 sano ee la soo dhaafay. Xog ay soo saartay shirkadda falanqaynta suuqa guryaha ee la yiraahdo Cotality ayaa muujinaysa in kireystayaashu hadda celcelis ahaan 3 meelood meel dakhligooda guud ku bixiyaan kirada guryaha, kaasoo shirkaddani ku tilmaantay kii abad ugu sarreeyey. Warbixintu waxay sheegaysaa in kirada dalka oo dhan ay korodhay ku dhowaad 144% 5 sano oo ay ku ekayd September 2022-kii, halka mushaharkuna uu kordhay qiyaastii 17% oo keliya. Arrintan ayaa ka dhigan in qoysas badan ay waajahayaan cadaadis dhaqaale oo soo xoogaysanaya ama sii xoogaysanaya. bankiga ugu weyn ee Australia Commonwealth Bank ayaa shaaciyay inuu sameeyay faa'iido dhan 5.4 bilyan oo dollar lixdii bilood ee ku ekay December 2025 tan ayaa ka dhigan koror 5% ah marka loo eego muddadii u dhigantay ee sanadkii hore guud ahaan dakhliga bankiga ayaa kor u kacay 6% isagoo oo gaaray 15 bilyan oo dollar amaahda oo badatay lacagta lacag dhigashada oo korodhay iyo dhaqdhaqaaq dhaqaale oo xoogaystay ayaa sababay kororka ayaa la yiri Raysal Wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer ayaa sheegay inaanu iska casili doonan xilka kadib markii cadaadis uga yimid xubna ka tirsan xisbigiisa Labour-ka Starmer ayaa wajahaya dhaleecayn ku saabsan magacaabistii inuu Peter Mandelson noqdo safiirka Britain u fadhiyay Mareykanka sanadkii 2024 arintaas oo muran dhalisay sababo la xiriira xiriir hore oo Mandelson la lahaa Jeffrey Epstein oo ahaa dambiile galme oo geeriyooday Staama ayaa shaqada ka iriyay Mandelson bishii September ee sanadkii hore. Hogaamiyaha Labour-ka Scotland, Anas Sawa, ayaa ka mid ah kuwa sida cad ugu baaqay in Ra'iisul Wasaaruhu is casilo, balse Staama ayaa ku adkaysanaya inuu soo joogo doono xilka.
I will never walk away from the mandate I was given to change this country. I will never walk away from the people.
Marna kama aan tagi doono mas'uuliyadda la ii idmaday ee ah in aan wax ka beddelo dalkayga kama tagi doono dadka aan u taaganahay mana ka tagi doono dalka aan jecelahay ayuu yiri dalka Mareykankana saraakiil sare oo ka tirsan hay'adda fulinta sharciiga socdaalka ayaa difaacay talaabooyinka iyo habdhaqanka askarta mar ay u jawaabayeen guddi ka tirsan Congresska taliyaha hay'adda US Customs and Border Protection Rodney Scott ayaa ka mid ahaa saddex sarkaal oo ka hadlay dhageysi ka dhacay Washington kaasoo la qabtay kadib geeridii 2 qof oo rayid ah oo la sheegay in ay ku dhinteen gacanta askarta federaaliga Rodney Scott ayaa sheegay in hay'adaha socdaalku ay wali si buuxda u fulinayaan siyaasadaha socdaalka ee madaxweyne Donald Trump oo ay ku jirto tarxiil ballaarani
We are only getting started. ICE remains committed to the fundamental principles that those who illegally enter our country must be held accountable. The president tasked us with mass deportation and we are fulfilling that mandate.
Shaqada yadu hadda oon bay bilaabantay hay'adda ICE aan idhaahday waxay ku adkaysanaysaa in dadka si sharci darro ah ku soo gala dalka lala xisaabtamayo madaxweynaha ayaa nagu amray tarxiil ballaaran anaguna waan fulinaynaa taageerada Congresska awgeedna waxaanu ballaarinaynaa xarumaha lagu hayo dadka iyo duulimaadiyada tarxiilka hal sano gudahiis waxa aanu fulinay in ka badan 475,000 oo tarxiil ayuu yiri qaramada midoobay ayaa sheegay in duqeymaha cusub oo cirka ah madaafiic rasaas laga soo riday badda iyo toogasho laga soo wariyay guud ahaan marinka qaasa kuwaas oo ay ku jiraan weeraro ka dhacay xaafado ay dad rayidii degan yihiin wararka hordhaca ayaa tilmaamaya in ay ugu yaraan 7 qof oo falastiiniyiin ku dhinteen weerarada cusub afhayeenka qaramada midoobay Stefan Dujarric ayaa sheegay in ay duqeymahan si xumaynayaan sibada binaadnu ee horeba uga jirtay qaasa
OCHA stresses that civilians are protected under international humanitarian law wherever and wherever they are whether they cross military
qaramada midoobay waxay adkaynaysaa in dadka rayidka ah iyo kaabayaasha noloshooda la ilaaliyo inta uu socdo hawlgal kasta oo military meel kasta oo ay joogaan ba taxadar joogta ahna waa in la sameeyaa si loo badbaadiyo ayuu yiri wasaaradda caafimaadka qaasa ayaa sheegtay in 586 falastiiniyiin hadda dilay 586 aan ahaaday falastiiniyiin ah la dilay tan iyo markii xabad joojintu dhaqan gashay bishii October 2025 taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 72,000 qof dhanka kale Israa'iil ayaa sheegtay in ay weeraradu jawaab u yihiin had gudubyo lagu sameeyay xabad joojinta war cusub oo ka soo baxay aanidhaha aan ku celiyo halkaa war cusub oo ka soo baxay waraysi ay FBI horey u qaaday ayaa su'aalo ka keenay sheegashooyinka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa inuusan waxba ka ogeyn dembiyada Jeffrey Epstein. Waraysiga oo la qaaday 2019 ayaa tilmaamaya in laga yaabo inuu Trump la soo xiriiray booliiska 2006 kadib markii ugu horreysay ee Epstein lagu soo oogay dacwad isaga oo sheegay inay Ghislaine Maxwell ahayd qof halis ah. Taliyaha booliiska Michael Ryder ayaa sheegay in uu mahadcelin ka helay Trump ah joojinta dembiyada Epstein, isaga oo Trump intaa ku sii daray buu yidhi inay dadku ogaayeen waxa uu Epstein sameynayay.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Saadaasha hawada ee dalku maanta oo arbaca ah waxa weeye sidan soo socota magaalada Perth waxaa laga filayaa inta badan qorrax 29 degree, Adelaide shuux ama 2-3, Melbourne shuux iyo sii kordhaya 2-3, Canberra qayb ahaan daruur 3-4, Sydney inta badan qorrax 1-3, Brisbane shuux iyo suurtagal ah 3-3, iyo Darwin oo ah shuux iyo roob weyn oo suurtagal ah gelinka dambe 1-3. Halkii dollar Australian ahna maanta waxa lagu sarifayay eber dhibic 77 senti dollarka Mareykanka ah, eber dhibic 10 pound ka Ingiriiska ah, eber dhibic 19 euro ah, iyo dollar iyo 17 senti oo dollarka New Zealand ah. Warkii arbacaduna intaas buu ku dhan yahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.